Zaza, nafulia mana ya kula na poto walonye kaivene na kulenye galu hetu asi for me. I can't live in that way. Kulingisa mubiese kuka chichichi ya shiwe. Mtumba the lion aka moisenge wake moisenge Atalia ngilenga talia unu mwakani wame Wabitwani leku mkweli uko Inakuwa
Nande wakati wa manayo Nangu wakati wa manayo Oloze muwane kumbuja Chipale cha mushila
Ipaiya paya uchi Komokia paya uchi Ocho chipale cha mushile
Ocho chipale cha mushila
Tuwa kwa mina mama swalare
Lakini cha aka 247. Gambita swags in the building. Niggas, I'm a rider. Got to do right, a defender. For niggas, they sneak, hey, yo. Vipo, we say his wife. Fashila, wash, pretty, yo. Big A, force up to your sky. My nigga, some guy. But him, boys, never G-A-O-R-I. But it is, you can go out. I'm from my young boy. But it gay, yo. For me, yellow. My baby, for the hello. Tinya, my sawa, linga. Joshua, Twembuti. Once I go, we come, jete. Wanamukenda saingi la tipango mimole Priscilla Babula Babeva Rebecca Yofreya da Njongo tibulu dumo Wamachika kumanyinga Chimuzikeri kazenene Wani muzanda weshina deteni Jairu Man Moga 3-4K Hasela Achizo boy Kapaisoni Wan Lewisi Skybee Mwenda Njangula.